Ah, let's go. Kati pwa ngeke ngihlale labo saka liyasho ndikwenzile once no twice ngibalanda ku crush one by one. Revenge is nice.
Revenge is nice. Revenge is nice.
Kati pwa ngeke ngihlale labo saka liyasho ndikwenzile once no twice ngibalanda ku crush one by one. Revenge is nice.
Revenge is nice, revenge is nice.
Ithana kubekele story. Yakhumbula Saturday ngiphuma kokhloko mbali. Sise sihlangane siphephelwa thina sneaker company. Ngalowo day wemfetha ngahlangana nomntu. Sise saxoxa nje kanje aqhamuka love about two. Bafike babridge amaqagula ngathi ngikhoza ama-wallet. Kwathi wayesethe siyasebenza umntu wakwazi ukufohloza. Lapho ngasala ngididekile kusezishap ngokukhona. Angithathanga mzuzu emngaki ngabe ngifike sadama. Ngenza amajita kunabafethi asebekudala ngaphandle. Nakhona lapha sidonsise sabe sifunda ngematch. Already umntu wayesesitshelile sobafice ekhawashi. Siube ekuthise kwesitabane kathi usneake semfunda. Sabafice khona house sabafaka isicathulo. Ngathi ngikhiphe umaqabuke kuhlahla ufethu aphunyuka. Sabashiya nomyalezo ukuthi ayifuna lifuna. Ngaloko futhi nisichazela le nto nyenze ngiyibona.
Ngeke ngihlale labo saka liyasho ndikwenzile once no twice ngibalanda kuqwasha one by one. Revenge is nice.
Revenge is nice. Revenge is nice.
Pwa ngeke ngihlale labo saka liyasho ndikwenzile once no twice ngibalanda kuqwasha one by one. Revenge is nice.
Revenge is nice, revenge is nice.
Wothi ngibatshele kwenzekani sesibakhlokha sekeni. Lapha kwafike kwagula kwakubabritshwa amaqagula. Kwase kuphaka besithupha abafethi bengena ngedlozi olithande lwaphuma neqabuku. Nakhona umane uyathosa ngiphethe ishiya abazali makuthi kanjani nganoku. Lalela sifuna livuna ngaloko futhi usiqobolisa asishaye ngeduli. Saphezule besikuzele sasashaya sahlehla. Ngase ngicwathele abafethi ukuthi usinika kasele. Samakhruga ngokhrugana robani ngokhrubana. Singazositshela lesintwani mahupha thina uzokhathala. Dingi sokuyisona isikhathi sokuthi sidele sekhulu. Ziyadelela lezi mpatha namakhanda amakhulu.
Ngeke ngihlale labo saka liyasho ndikwenzile once no twice ngibalanda kuqwasha one by one. Revenge is nice.
Revenge is nice, revenge is nice.
Kati pwa ngeke ngihlale labo saka liyasho ndikwenzile once no twice ngibalanda kuqwasha one by one. Revenge is nice.
Revenge is nice, revenge is nice.